الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمي بزوم تونزو في الله تبارك وتعالى نجني متيندو أمجوف تم سوا سوك ساسلني ملين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أبيبي تيبغا تشاجينا مماسو نيشافة يشابانا بايس لأيلي ومزي okuva ewa Firauna twakomye nga abaana ba Isirayiri bayingidde attayi omuntu ayinza okwagala akiwandiika atya sekali
no.
Awandiika atya
awandiika
alif ne lam
ne
ta'u
ne
ya'u
ne
ha'u eno ha mujitegede ya bode aha attai kitegeeza kitai okubunda bunda bayingidde mu myaka 40 ya kubunda bunda la yahtaduna sabila bali omwo batambula badde eno badde eri naye nga ebyokulya byabwe Allah yabibawa nga betwalabye bo benyini nyini baba lyo omwo mutahi babunda bunda mukibonezo kibalimu ekyokubeera nti nno baagaana okwanukula omutonzi waabwe Allah tabaraka wa ta'ala nibajeemira nabbi waabwe ku nsonga y'okwambalagana ne bakanaaniyin bo benyininyini ne basaba Allah ne bamugamba twagala otukyusize ku byokulya bino naffe tubeere ng'abantu abalala tubeere nga tulya kumpi namuti n'enkenene nebirala ebiva mu misiri Allah naagamba nti ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum mubake enkumbi ntandika okulima ebyange ebyangu temubiwadde kitiibwa fa inna lakum ma sa'altum kyemunsabye nkibawadde kakati awe ekyekyengera wekyakoma ekya alman nesalwa nekyali kyengera kyamaanyi nnyo eri abo Allah subhanahu wa ta'ala biyawa obulungi n'okutegeera tola nabbi wa yabagamba nti atastabdiluna allazi huwa adina billazi huwa khair mwemuli bitonde bya kikaaki okubeera nga mwegombye ekyawansi ne mubeera nga ekyawaggulu mu kikyaye kale Allah akomyawo nnyo ekyengera kino mu ayati ez'enjawulo mu Qur'ani olw'okubeera nti kyali kyengera kinene kyebaali bateekeddwa okubeera nga bagulumiza naye subhana man nawwaa khalqahu kama arad Allah atonda nga bw'akoze eki nga bw'ayagadde kaakati ne tulaba min ahdaafi ttayih mu ebyo ebyaliwo mu kiseera ky'okubundabunda ekyo eky'emyaka 40 kibonezo kibalimu eky'okutambuja mu ddungu ly'essiina ekisookera ddala tulabye okkoma kw'ebyokulya ebyo kyekirala ekyaliyo ekirala ekyaliyo mu kaseera ako mwe mwali okunakuwaza nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu mu aya Allah gyatugamba nti ya ayuha allazina amanu la takunu kallazina aadhau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha abange mu abakkiriza temubeera ng'abo abaana kuwaza nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu biba kyabo biba yahudi bibaali naye ne bamutemerera ekigambo ekinene fabarra'ahu Allahu mimma qaalu Allah subhanahu wa ta'ala naakimwesambya nti tekisoboka n'akamu n'akeddagala era si bwekityo bwe kiri omuddu bwe talinga bwe bagamba baali bamwogerako ki eno hadithi eri mu Bukhari baagambanga nti nabbi wa Allah oyo w'ekitiibwa Adar baakijja ku ki nga tunnagenda ku Adar bali basajja ng'ensonyi si nnyingi mubo era bwe babanga banaaba bajjangamu engoye zaabwe zonna nga banaabira wamu kale nga beetunuulira buli muntu nga bwe yakula. Wakana nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam ekyakitamirwa ddala era ye nga anaaba yekka. Olw'obukendeevu bwabwe mu bukkiriza baamutemerera ekigambo ne bagamba tewali ensonga egaana Musa kubeera ng'anaaba naffe illa annahu adar, kino kiri butereevu mu hadithi eri mu Bukhari. Ne mulowooza ekigambo adar kivuunulikika? Naam, nedda adar tekivuunulikika. Wabula gwe manya baamutemerera akamogo akanene ku bitundu bye eby'ekyama. Aha, nange kantambule nga baulama abaagaana okutala fava ensonga eyo abalala bagigye butereevu ne banyola amakulu g'ekigambo adar. Aba ne bagamba nti tahamuhu bi amurin azim, ne bagaana ne bafuna entegerezo kyokola batya okukikubaawo kye baamutemerera. Kaakati nekibeera nga nabbi akiwulira nga bakimwogerako ne nga bannabbi babeera era nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba olunaku lumu ng'afuna okunakwazibwa okw'amaanyi yagamba nti yarhamullahu ahi Musa, Allah asaasire nnyo muganda wange Musa, fakad udhiya akthara min dhalika fasabar, baamunakuwaza nnyo okusinga bwe nakuwaziddwa n'agumiikiriza. Amakulu ne yeekubagiza n'aba baamukulembera mu kunakuwazibwa. Kakati yabiranga ekigambo ekyo ng'akiwulira era nga kimunakuwaza naye nga tabanyiga. Olunaku lumu agenda mu kifo kye okunaaba, yanaabiranga privately yekka, n'aggyamu engoye n'aziteeka ku jjinja. Bw'aziteeka ku jjinja, ejjinja ne litolontoka emisinde. Agenda okumaliriza bw'ati okunaaba, akwate engoye ng'ejjinja lidduka misinde, n'atandika okugoba ejjinja. Hadithi egamba nti ngaga thawbiya hajar, engoye zange wange gwe jjinja ozitwala wa? Ng'agoba ejjinja emisinde ng'ejjinja ligenda bugenzi okutuusa lwe lyajja ne lipaakinga mu maaso g'aba bani Israel. Agenda okutuuka bw'ati nga bamutunuulidde, nga bakoze eki? Nga bamutunuulidde, n'abaka engoye n'azizinga mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu, naye nga bamaze okukola ki? Nga bamaze okumulaba. Kaakati wano waliwo embeera eraga nti nno alwusha, abantu abasaasaanya ebigambo ebitali bituufu, nam ebigambo ebituuka ne bifuna kabul, ne bikkirizibwa abantu bangi ne babisaddaka ne bagamba nti ekintu ekiraka bwe kitibu kiri, kiraka bwe kitibu kiri, kiraka bwe kitibu kiri, naye nga mawulire gazimbiddwa ku bulimba obw'ekika ekyawaggulu. Bira bahadithi bwegamba faqalu wallahi ma bi Musa min ba's, ne bagamba nti bulijjo bye tuwulira nti Musa ali bw'ati obulungi obumujjudde obujjuvu bw'alina obuyitirivu, nam bulijjo batugamba si bwe bityo bwebiri, wallahi ma bi Musa min ba's, kikulaga nti abo mwalimu mubo abaali bakkiriza ekigambo ekyo ekyobuki ekyobulimba. Hadithi gan fatafika bilhajari baruban, Musa nadda ku jjinja n'atandika okulikuba, olw'ekyo kyerikoze eki? Kyerikoze. Eyo nno ye aya Allah gyatunyumiza nti la takunu kalladhina aadhau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Abange temunakuwaza maadha ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, ne mubeeranga bali abaana kuwaza nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah naabeeranga yamwesambya ekyo kye baali bamwogerako, wa kana inda Allahi wajiha. Mazima ddala nabbi Musa alayhi salatu wassalam yalina special status eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tuimilekawo katono. Aljah kyeki? Jimu ewanvuyiziddwa ne alifu nam ne hau. Jah nam jah kitegeeza ki? Special status. omuntu okuba n'ekitiibwa ekyenjawulo nam kaha ekyo mukiwa nyonga kyogerwa la yajuzu sual bijahan nabi bijahan nabi baba tegeza tokiza gamadi ayi Allah tukusaba olwona olwan nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atetuina kitendo kitonde kitukirizwa kuba Allah subhanahu wa ta'ala ni bwabira nabi iyo bid'a okusaba Allah bijahan nabi ayi Allah tubikusaba kuromba kawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekirizwa kitegereka aha era akole ekyo abali ku sunna yabali ababuza bagamba kuleri nya lya mukama waffe Yesu Kristo
Maria
oyachikola mbasiram abakutte sunna yabo babalin ababuze ate Allah yatugamba tumusabete ghayri almaghdubi alaihim waladhallin tuyesambye kubo lyabo ba mawali abayahudi waladhallin wadde bano abakwata ekubo lyokusinza nga basinza mu mbeera yobutamanya kitegereka nolecho ekigambo kino wakana inda Allahi wajiha nam kiva mu kigambo ja nabbi Musa yaina special status eri Allah subhanahu wa ta'ala kitegereke sababu tiwa tayib era mu ebyo ebyali mu zamani ya tayih kyekiseera nabbi Adam nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kyeyakolera mu hijja ye nga bukyajira mu hadithi yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ka'anni bi Musa wa huwa yatufu bil bait Allah yamulaganga bannabbi ebiseera byebakolera mu hijja yabiraganga ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu biroto ebiroto bya bannabbi yabanga ki yabanga wahi babanga bubaka tebifananga ebiroto byaffe bitulota nola banga zikapa zikubadduru atenge nchima zikubechuna noge bifarako byaffe bannabbi balota ki aha lwaki tebwe unyawaki duru mujo kila nyo duru duru ya shaping obutoba fe ha duru ya shaping obutoba fe tujua nakuloza ndia tani kina kumulembe kwa fe naam kale ate ebisigadde bili ebirala abavye bayinamu ebitone ebyebitibwa okusinga duru fe ebitone ebitwale tukola tutya tetulina kati atenga duru ye buli omuntu akola atya amusobola naffe tufunye constituency yaffe tusobola okweyagalira kale ebiroto bya bannabbi gabanga mazima n'olwekyo kyekiseera kyennyini ekyo nabbi Musa kyeyakolera mu hajji era mu ngeri emu nabbi Haruna alaihi salatu wassalam kyekiseera kyennyininyini kyeyafiiramu yafiiramu zamani yaki yattayi ng'abantu bakyali mu myaka egyo amakumi ana nabbi wa Allah Haruna alaihi assalatu wassalam bino byonna ogenda kubitegeera nabbi Haruna alaihi salatu wassalam yafiiramu zamani ya attayi era mu ngeri emu nakyo twali kifunziza nikyo twali agadde okusemberako ekigamba nti ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam yafiira mu zamani yattai nekyo tujja okusemba nakyo mu butongo kuba kiyina ebyakyo ebiwanvuko kitegereka kati mwebe ebyali okuzamani yattai era okufa kwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu zamani yattai bwe bujuliza obulaga okufa kwa nabbi Haruna mu zamani yattai kubanga tumulabanga ali nabo ayi kulaba nabbi Musa nga afira mu zamani ya tayi awamu n'ekyo nga nabbi Haruna yafa kabla nabbi Musa alayhi salatu wassalam nabbi Haruna yafa bifo nabbi Musa alayhi salatu wassalam bujulizi ki nabbi Haruna yafa bifo nabbi Musa kwekubeera nti nno obuvunaanyizibwa nabbi Musa nga afa yabukwasa Yusha ibn Nun so nga automatikali yali badda busigazi yali baddaani Haruna alayhi salatu wassalam nikitegezani Haruna yali amaze okubeeranga afa n'olwekyo mwebyo ebyaliwo mu zamani ya tayi mwe mwali ekyafaayo ekiwanvu ekimanyifu wasiraamu kye baagala ekirina omusajja nabbi wa Allah ayitibwa al Khadiru erinnya erisinga okubeera ezzibu mu mannya abasiraamu gye batuuma amannya abaana baabwe okwatula era obutamenyeka nnyobu ne babifunza ne bagamba nti Hiziri kasaba kutuma al-khadr tumenyeka kubanga tujja kusobola kuyita mu butuufu kati ngochizairi mungeri ye chitaka kapteni ngomuita kapere ngogamba anti hiziri chitegele al-khadr khau eriko fatha bad eriko sukun kati rao ye semba yo omubayinzo kumuzi eriko kasira wa fatha wa dhamma abu wali mtibasa wala kuchibuza na ya talimu wali mwachibuza wacha wali mtibayinza kuchibuza Orenso nga bachimanyi nti erinnya lyonna liyimiridde kuki? Liyimiridde kuki? Ku dhamma. Kakati binabi binafuna na igundi nasub nasub yegendo ditwala eriteko fatha obajarre jire erilete eriteke kochi eriteko kasira. Nolwekyo babuuza zino nyukuta ezisooka ha eriko kochi ra eriko kochi enyukuta esemba yo tebajibuuza kubanga ekyuko okusinza kwa Arab. Sibwe kiri kakati nabi wa Allah ono wekitiibwa ayitibwa al-khadr ekisookera ddala kana nabi min al-anbiya yali nabi mu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala mukubeera nabi wa Allah tabaraka wa ta'ala abasuufi baasalawo bagambe nti omusajja ono kana wali min al-awliya yali musajja mbasajja abalongoofu bakwano ba Allah ekyo nga bakyagala kochi nga bakyagala okuzimbirako obubuze obwekika ekyawaggulu obwokubeera nti yajuuzo kikkirizibwa al-khuruju an shari'ati nabi al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi rahimahullah wa rafa Allahu qadarahu ajoka kiteke mbintu 10 ebijjo omuntu mbuki mu busilamu omuntu ogamba nti kikkirizibwa okufuma ku sharia ya nabbi ekyo ng'okifunya otya nti olina w'otuuka levo gy'otuuka mu bukkiriza agwe n'obeeranga Allah akukkiriza okwekolera ebibyo ng'amateeka ga nabbi tegakyakufuga ekyo nno kiri mu basuufi besembesa aya egamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sinza Allah okutusa lufu na yakini ni mbutufu mbutufu sinziza mfude yomu levo ya gundi yeri kati mfude yomu bakomonazi nyambu se yu aye tegezaji sinza Allah hata ya atiaka aliyakini yakini chichi almaut okutusa kufanga kutuseko yani budi mutucha ina kubu mativu nti agenda kuchisi sinkana ye yakini almaut kakati bagamba Buyo baina bayimiriza obuzibu no bagamba nti ono musajja al-khadr yali musajja mulongoofu mu bani Israel. Naye olw'okuba yali mulongoofu nnyo yatuuka ekiseera nga Allah takyamuvunaana kutambulira mabega wa nabbi Musa bali n'alaga nabbi Musa abirega yagoberera iye. Yirimu nga ajijjawa eyo ne bateekawo omuteeko gwa yirimu ogw'ekibuze omuteeko oguzibirwako okufaafaagana kw'eddunia yaabwe n'akhira yaabwe gye baatuuma ilmu ladun ilmu ladun agambe muli ku irimu yammwe ne yaago fe tuli ku irimu ladun ng'agamba irimu ladun akijja ludda wa ladun wa ataynaahu min ladunna ilma nga twamuwa okumanya okuva gye tuli omusajja oyo ani al-khadr ne bateeka omuteeko gwitwa ilmu ladun Osango musajja binkira mbusufi sina mwalimu naye sile kitambala kye kinene kiwavu nateeka kitambala kya kiragala ku kibegabega nateeka mikanzu munda nateeka mikanzu ejigoberera kuki aha kakati nno munenga ajerega abali awo bagani mwemuli ba commoners fituli muteeko ogwenja wolo tuli na ilmu ladun Mumuchesi kumateka gani nabi, mateka gani nabi, mateka gani nabi. Fetule tutuka, Allah na atuta. Wa atainahu min ladunna ilma. Chiafaga mumukuba ulama. Nti al-kawulu bi anna al-khadr waliyan awwal sullam min sullami zandaka. Echigambo chugama nti khadr tiyari nabi, yari mukwano gwa Allah. Diddali risoka kumadara gatuso umuntu mukubera zindiki. Mukubeera omukafiri aliyawo eyasigaza obusigaza erinnya mu busiraamu abalina obubuzo obw'amaanyi nga babutambulira ku musajja oyayitibwa al Khadr be basajja abasuufi. Oyinza okumuza nti b'oyogerako basiŋŋaanibwa mu ggwanga ki? Nankugamba ntomenyeka beebo boolaba bateeka ekitambaala ekyakiragala ku kibegaabega nam boola babeera mu mizikiti nga bazina bakoze busaaka bakola obusolosolo abo abo aboolaba abo beebo abayitibwa asufiyun wahum dhullal era buli we babeera bakola kye bayita ibadat al qubur okusinza entaana era baulama babafunza ne babayita ba kubuuriya abadatu al qubur abasinza entaana oyo wali ozanya ne wali gwe wali be bayina gulu mu kigambo wali kakati al Khadr yani ono owekitiibwa seka tukyali mbudde bwaffe muddakiikanga mmeka ssebo masha allah kakati nabbi Musa alayhi salatu wassalam olunaku lumuqaama fi bani isiraila khatiiban yayimirira mu baana ba isirairi n'ababuulira olubuulirira nga lw'amaanyi nga bali mu zamani eyo eyattayi kubanga twagambye nti allah yasigala amubataddemu abo ngabeyingiramu bali nga yasigadde nga yinabbi waabwe abalamula abalunda abakola atya mu buli kimu kyonna abasomesa era ng'ali mu kuzimba omugigi ogw'ettendo ogw'abavubuka abakkiriza ab'amaanyi abaali abanywevu mu ddiini obunywevu obw'ekika ekyawaggulu rahimahumullah rahmatan wasa kaakati olunaku lumu abayimiriramu n'asoma khutuba ey'amaanyi n'ababuulira olubuulirira olw'amaanyi fataajjabu min ghazaarati ilmihi mu butuufu bonna ne bawuniikirira nga balaba irimu nabbi Musa gye yali alina nga yali irimu mpitirivu okkamala obukamazi fasa'aluuhu ne bamubuuza ne bamugamba nti hal hunaaka ahadun ala wajihi l ard a'lam mink ddala mu butuufu nabbi waffe Musa waliyo omuddu yenna ku nsi kuno akusinga okumanya nabbi Musa n'atanwa n'agamba nti la ahad alam minni teri n'omu asinga kumanya nabbi agamba ekyali ekituufu kwe kuzza ilimu eri allah subhanahu wataala n'aga nti allahu alam allah yakola atya allah yasinga okumanya kaakati bwekibanga nabbi Musa alayhi salatu wassalam yatanwa nga yali asinga abantu bonna abaali ku nsi obulungi naye ku nsonga yairimu n'abeera nga allah kyali ayagala agambe nti allah yasinga okumanya kati ate ffe abasingali mu kaalo ke bayita kiwalimu na bwe bakubuuza ani asinga okumanya singa weesongako hatta ne bakubuuza ku kyalo ky'okola otya ky'oliko ono alina wahi min allah subhanahu wataala nam tolaba nti kabeera kamogo kanene sisuubirayo naye allah yasingatulabe la gamba bugani allahu alam bal olwaleero omuntu alina kikutulawo agambe nti egye bali bangi abansinga oki abansinga okumanya kaakati nabbi wa allah ono w'ekitiibwa okwanukula okweyanukula allah tekwamusanyusa kyava amugamba nti bala abdi al Khadr nedda munnanga olimba si bwe kityo bwe kiri ekigambo okulimba hatta ne mu luganda tukikozesa nga bwe kikozesa mu luwarabu mu luwarabu ekigambo okulimba kisobola okutegeeza okubeera nti omuntu ataddewo amawulire agatali matuufu mu bugenderevu oyo kazaabu eryo zambi ate waliwo okulimba okuyitibwa mukhalafatu al waqi' okwawukana ne reality kaakati wano naffe tukikozesa mu luganda olimba naawe kaakati allah naga ti omuddu wange Khadr nabbi Musa naga ti ate yaani oyo mundagirire ya allah ŋŋende mujjeko irimu ŋŋende mujjeko ki irimu allah kyava amugamba tifuna ekyennyanja okiteeke mu kasero ekyennyanja ekyo ekibeera mu kasero musuubira kyali kiramu kyali kifu wano sekata musuza agambi chali chisike chisobokera dala bulunyo okubanti chali chichi chisike chaliko kwa chali chikalili le chisobola kuba kubanga chali mama kuruga okubira eche misana chabwe ngabe tudalaba nga nabbi Musa buyacheta ago kuchilia Allah naba akubya mutegeza namugamba nti kwate eche nyanje echo otambule nacho wechina akolere embeera eyenja uro nam awujjo kusingana omuddu wange mu kifo Allah kyaita majma al baharaini ekifo ekisi ennyanja ebbiri wezisisinkanira ebigambo byonna ebyayogera mu kifo ekyo olwaleero okwagala okulaga kyekiriwa abamu ne bagamba nti wali Suez Canal abamu ne bagamba nti wali egundi Arabian Gulf abamu ne boogera ebintu ebyenjawulo byonna tewali kiriko bujulizi byonna tewali kiriko buki bujulizi wabula kyetutabuusa buusa nti ye Allah yamugamba agende majma al baharain era nabbi Musa ategeerawo era nakwata direction eyo okumanya okunoonya irimu kubaamu bidi naama yagaanti la aburah hatta abluga majma al baharain au amdiya huquba sigenda kukoowa ngenda kutambula nabo omusajja oyo yaani nam ne bwe kiba kyetaagisizza okumala emyaka alhaqba kyekye gyemyaka emingi au amdiya huquba ne bwe kiba kyetaagisizza bulangazi bwange nanga munoonya nja kumunoonya tuli fenna ne batandika safaari nga batambula banoonya omuddu ono omuddu wa Allah aitibwa al khadur twagambye nti kasaamu kutumba kutuma Uganda era khadur ngomanya nti owunzikidde mukubeera hiziri nam aha era omuntu bwomanya erinnya nti abantu tebaliyite bulungi yesonyiwe kubanga amannya amalungi ate amangu abantu nolikyo kubeera nemutabani wenyini nyini awangaalidde ku linnya lwayagala okulyogera bwalyo atya bwalyogeramu emirundi nga gijjo ogandye eki bamuddisaamu erinnya lye bamuddisaamu erinnya lye agwekwate peni wewandi jangu ojulizeewo wano nga tefe tuliwandiike tutya aha kati Sulaimani nga lyalazeewa Dawuda nga lyakkola ki Isimaila nga lyakkola ki Musa nga lyakkola ki Yusufu nga lyakkola ki Muhammadi nga lyakkola ki Abubakari nga lyakkola ki naye tutegeera nti kikyamu kutuuma erinnya ebyo neggwe manya nti baulama bagamba nti bw'oba otuuma omwana erinnya mu hakki y'omwana gy'alina ku muzadde we kwe kubeera nti omutuuma erinnya nga bw'alyeyita lirimuwa essanyu si kwe kwesanga musajja mukulu wavunaanyizibwa kansala nga ye kabuto kansala kabuto n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kakati ekyafaayo kino kyenjagala tutunuleko mu bufunda ennyo ne bwe tusalawo kukisoma eddakiika zinatumala sekasozi tuba tuyina eddakiika kkumi mulaba mutya singa tukifunza bufunza mu ddakiika zino kkumi after all abasiraamu bakikola batya bakimanyi ekyafaayo kino baatambula ne batuuka mu kifo ekyo majma al baharain nam bwe batuukawo waaliwo ejjinja amayinja gano ag'eddungu mugamanya embeera yaago naddala bwe gasiŋŋaanibwa ku myalo nam ejjinja eryo libeera nga liringa ekisozi naye nga wansi eno litaddeyo liringa ngeri eryebezeemu wansi eno ng'omuntu asobola okwebakayo n'asiikirizibwa ejjinja eryo kati nawe baatuuka ewali sahara baasangawo ejjinja eddene sahara kye ki mu Luganda olwazi kubanga bwe tugamba ejjinja omuntu ayinza ogenda ku sitooni naye olwazi ye sahara kati Allah lwayogerako wano nam ne beebaka baba bali mu tulo nga beebase kumbe awe batuuse wennyini Allah wabadde ayagala basinkane omusajja oyo era omusajja oyo awe wennyini nyini we yali temwerabira nti omusajja twogerako nnabbi kakati Yusha ibn Nun ye mutabani we gwe yatambula naye mu safaari eyo si mutabani we mukuzaalibwa wabula gwe yabeeranga naye mu mbeera ez'enjawulo nga bwe twamwogeddeko kunkomelo musajja ono yali nabbi yafuuka nabbi wa Allah tabaraka wa taala era ye Joshua bwe batabakola batya bwe bamuyita kati azuku kamuye jukira safari nene bakoye laqad laqina min safarina hadha nasaba bakoye safari yali nene nyoba atambula chiwanvu nnyo okulontu mutwala mukama waffe nono mvuka ndo tumutwala naye na asobola okuzuku kam buyazuku kam Allah ye yamuzo kusagira cha yagara agenda okulabanga ekyennyanja chawe ekifu kibuka mu kasero nekiryoka kitambula nga kiyita musenyo oguli awo mu ngeri eyenjawulo nga buyagiyita saraba nam kwiga mu ngeri eyewuunyisa engeri gyekyayita mu ttaka eryo kigende kituuke wali amazzi kiwuge kibule naakimulaga nga kikola ekintu ekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyokkate mu ngeri y'emu n'amwerabiza naye ng'akyewuunyiza nnyo nabbi Musa bwe yazuukuka n'asituka nitugende n'atajjukira kumujjukiza kintu ekyo nti owange mukama wange otegedde ekibaddewo entanda yaffe eri nti Allah agituukoleddemu ekigambo ekyamagero ndabye bino nabiri wabula baatambula butambuzi ne bagenda falamma jawaza qala lifatahu atina gada ana budda musunna muhadithi etulaga nti baatambula ekiro kiramba ne babukeesa kumakya enjali tandika okubeera ng'ebayisa bubi ko nabbi Musa nti nno leeta entanda yaffe gye twazze nayo tubeerenga tulya laqad laqina min safarina hadha nasaba mu butuufu safari tugisanzeemu okumenyeka kungi obukalu bubungi kowa kungi laqad laqina min safarina hadha nasaba awo omuvubuka Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalam wajjukirira qala araaita idh awaina idha ila sakhara wajjukira wali wetwebakiddeko wansi wejjinja fa inni nasitu lhut neerabiddo okunyumiza ekikwatagana kuki aha fattakhadha sabilahu fil bahari saraba fil bahari aw nakirwano ajaba wali soka saraba nam ekisoka wali saraba Allah tunyumiza engeri gichatamla muntambula eyenjawulo kati wananyumiza nabbi Musa amga fattakhadha sabilahu fil bahari ajaba mungeri eyewunyisa singa wajarabye ko mukama wange ekyennyanja kyabuuse mukasero nekitambula bwekiti nekiyingira amazzi kumbe nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali amaze okufuna obubaka okuva eri ani eri Allah subhanahu wa ta'ala obumubuulira kiki ekijja okubeera nga kibeerawo kyava amugamba nti dhalika ma kunna nabug awe nyini we twabadde twagala okutambula kuno kwonna singa nategeeredde awo tetwali eyongeddeyo nera bwe tuweyongedde nitumenyeka kuno kumenyeka kuno okw'amaanyi fartadda ala atharihima kasasa kati nno munnange tuddeyo ne bakomawo nga bayita we baayise bajja banondoola we baayise balondoola nam kasasa kyeki kye bayita kisasa al ambiya kwe kulondoola ebiyise ebyemabega kye bayita kisa nam kakati fartadda ala atharihima kasasa ne bakomawo nga balonda tetwayise wano nti tetwayise wano basobole okutuuka waliwo ennyininyini ewabadde ki ewabadde olwazi luli fawajada bogama nti fawajada oba okoze ensobi aba ali atya naye fawajada bowanvu yamu bafukameka babiri ne basisinkana amakulu nabbi Musa ne Yusha ibn Nun fawajada abedan min ibadina ne basangawo omuddu mu baddu bange atainahu rahmatan min indina Allah yamusaako kusaasira kungi waallamnahu min ladunna ilma Allah naamusomesa irimu mpitirivu okuva jali kikumalya ti Allah yagamba nabbi Musa tibala omuddu wange Khadr aina irimu okukola ki okusinga qala lahu Musa nabbi Musa kyava mugamba nti hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda owekiti wassebo onzikiriza okubeera nga ntambulako naawe ala an tuallimani nga kyenjagala mukutambulako naawe obeerenga onsomesa mimma ulimta rushda mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakusomesa nange bifunemu obulungamo tuyigawo ki wano tuyigawo nti bannabbi baliyo bangi nga ne bannabbi abo tebali mbani Israel mu baana baba Isirayiri ng'abantu abangi balowooza nti bannabbi bano betwogerako bannabbi bonna kwegamba omuntu atuuka n'alowooza nti aba abe mawanga ga Caribbean eri Brazil nam bucanga Allah atonde sinateeka yeye bitonde bayita abantu tebifunanga ku bubaka okujjako jjo abanasale batwaleyo Christianity nam nedda munnange eyobera nsobi walwalowooza nti aba China abali eyo Allah yabatonda kubeera eyo kukuba kungufu nam walwalowooza nti abafirika Allah yatonda nateeka eyo kulima na kugoba nsenini Uganda Zimbabwe ruddawa nedda munnange sibwe kiri Allah yagambye no aya giwuliye nti wa in min ummatin illa khala fiha nadhir teri yo kibina kyabantu kujja ko kyaita mu omutisa kyaita mu muki omutisa lwaki kubanga Allah tatonda nga bantu abo kujja ko lwa kumusinza katabalika nko nagalali lam yatrukuna hamala yatulika obwatyo tubirawo la naye wabawo kiyitibwa ala fatrati minar rusul waliwo ekiseera nabbi wajja obubaka bwe ne butambula ne butuuka ekiseera ne buseebengerera nga kyetaagisa okutuma nabbi omuki omulala kaakati ekiseera ffe abaganda bwe twabeererawo nga tetulina bubaka tetulina kintu kyonna tugamba nti before emabega eyo nayonna twabeeranga bwe tutyo wabula twabeeranga ala fatati minar rusul yensonga lwaki osiŋŋaana ebintu byabwe twabasangako nga biraga nti obumbwa bwabwe bwali bumanyi nti waliyo katonda bagamba batya bateekawo kye bayita ggulu nam ne bateekawo kye bayita zimalayika gye bayita emisambwa nti emisambwa ze zimalayika za katonda ekigambo malayika bakimanyi nam ze zimalayika zaki ne bateekawo kye bayita ggulu ggulu yaani oli azaala nnandi ali eyo waggulu era kintu gyayinaayina okugenda mu ggulu wala fitara yaabwe erimu okumanya nti waliyo ki kaakati ebyo byennyini nyini eyo ebeera ennyininyini nabbi yagisangako abaki yagisanga abaki yagisangako abakuraishi nga balina ebintu bye baakyusa bingi era nga balowooza nti obwongo bwabwe bulinga ng'obalaga nti ndugana amasanamu kintu kya bulijjo bateekeddwa okubeera nga bakiriko awamu n'ekyo nga balina ebintu bingi byali biraga nti baali babadde ne sharia entuufu emabega bamanyi kye bayita hajji bamanyi kye bayita umra balina ebintu ebyenjawulo nga baali babikola batya nga baali babimanyi tuli ffenna ala fatrati minar rusul kaakati wano tuyigawo ki tuyigawo ku nabbi ono hadhur nti mu kiseera nga babani Isirayiri balina bannabbi baabwe naye mu bifo ebirala oba mu yuropu oba luddawa waaliyo bannabbi tukiga hadhur ono anti hadithi etugamba hadithi empanvu nabbi nga tunyumiza ekyafa kya hadhur Bukhari nti bwe yamusisinkana yamubuuza nti gwani nabbi Musa n'amugamba nti Musa n'amugamba nti Musa bani Isirayiri yegwe Musa ava mu baana ba Isirayiri ko Musa nti ye kikulaga hadhur teyali mbani Isirayiri awamu n'ekyo yali nabbi era nga ayina irimu mpitirivu era nga atuusa kinene nnyo eri abantu be ono Allah yamusindise kujja ku mission kutambulako ne nabbi Musa kumulaga nti wali abaddu bange abayina irimu ey'enjawulo kitegeka bulungi era eno faida Imamu Saadi rahimahullah yagamba nti mukubeera nti nno bannabbi abasinga obungi Allah banyumyako betusanga mu Qur'an betoloddaawo e Madian Ad Samud wano mukyondo kya Buwarabu Eshaamu awo olw'ensonga Qur'an eno abantu betuukiddemu erina kubatiisa n'ebintu ebyetoloddaawo bamanyi ebakukka ng'ekidde luddawa China era yali balaze ku bintu ebiri awo bannabbi abaali awo mu bifo byebakola batya mu bifo bye bamanyi n'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo omuntu okubeera ng'agikola atya ng'agitegeera kaakati ekyafaayo kya nabbi Musa ne safari gy'agenda okutambula ne Hadhur gyetugenda okutandikirako omusomo gwaffe oguddako waffaka llahu ljamii lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.